show you fire.
You know what time it is.
Luigi got the sauce, boy.
Yeah. Whoa. Excuse me. Gonna fall. Now I can. Now I bomb. Now I bang. Nigga song. Google danger. Mini dawn. Papa Wamba. Gonna fall. Now I can. Now I bomb. Now I bang. Nigga song. Google danger. Mini dawn. Papa Wamba.
Chambers, Umo Amber, Sima Turunda, Nikali December, na Missy Minor, Juni Manjenga, Punguza Tempa, Eshimu Bazenga. I had a man up, we had a gang up, to stack the bands up, now Robbie stand up, respect the brand, I'm on demand, you know the plan, you understand.
Missy Punk. Mini ghetto fabulous nigga, babu yao mindo grandpa usitaje refiga. Toka enzi za makaset, kwa game mini asset, kwa madame mini chocolate, wembe naset. Hapa una deal na boss, we don't floss, kama isa tu ni most. Boy wa ghetto lakini vako za kisosos, kutesa kushinda ile mbogi ya wash. We be making this cash, yeah. Kabla hustle inspiration nikishash de. Boy Matata, Boy Rasta, Boy Smarter. Signing out brand UB, top shot.
Gonna form, now I camber. Now I bomb, now I bang. Nigga zone, I Google danger. Mini dawn, Papa Wamba. Papa Wamba, Papa Wamba. Mini dawn, Papa Wamba. Papa Wamba, Papa Wamba.
Nani, zini we songa, na umolo ukijifanya haujuwite mushwa bongo, pigwa ngoto, kwa kisogo.
I never told you when I will be back, cause I'm with you till I die. With all these blessings that I got,
amen.
I can only thank God.
Kuna mengi nimepitia jina midindo everything. I don't give an F, I give a D, na ni D for discipline. Man, I feel like I got this energy, like I can do anything. Like I can just let up my delta, like I can just rap this quick.
Kitu nafatu kujua, sita na kali ni chuma moto sana. Na siti kuchochana, Tony Montana, collab on against the sana. Papa ni Wemba na Master Grimba, Bibi amenuna, hopa na mimba. Nimeshika tembo na roho ya Simba.
They never peek on me, wanna go out to speak on me. They retire, I'm still on it, me na choma, I'm spitting heat. KK, Kalikin Razy, KK, Kaliki Ukweli, KK, Kenyan Kings, KK, Kofia Kaptula, niko na mic. Dema nalisha matiti, me Sonko. Whip on the mic, so sita bite maskio, ka Tyson. Kazi ni mic, mtanipenda forever, ka Jackson. Kwa hii rap game, ni compare na mic, media the got Jodo. Wife yangu dom, super demeko, utaka kukua. Na osha marapa, wana nipea, kazi mingi daily, minafua. Afadhali dictator kushinda mkabila, weka. Kama unajua, unajua, kama ikus, ukinifuck up, bado utarudi tu kunishtua. Raise form.
Heshima kwa wingi na get, lazima mabinti wa bend. Amina nazidi kutrend, fitina saliti uko dead. Rada napanda na pace, papa na mada ikis. Na handa madanda behave, niko ganja na jaba na gauge. Lakini na matonga kwa hold, mjinga panganga umekufu. Tiga inakanga mafull, tapika unahara kwa low. Trouble mwenyeji medoz, na handu machete na chrome. Skando na kesi za court, na bado na take na flow. Muda ni abuda za kaa, na unda na tunga sana, unga na skuma masaa, tunza na funza daras, mzuka na kupa mavaas, ruka ukuto me crash, zusha na kuja na gang, stuko meamusho na gang, zanga nilecha before, kijana ni kichwa kibovu, lachana mambicho ni dope, bishano na finyo kitovu, atona na dika wasia, chokora mapipa karia, dandora mnatupa gasia, wakoro na dunga kimbia, we
gonna form, gonna form. Now I cam, now I bomb, now I bang, nigga song, kuku danger, mini dawn. Papa Wamba, Papa Wamba, Papa Wamba, Mini Song, Papa Wamba.
Bali
Kweli we ni member, wajua debe shega. Nobody does it better. Nina ma flavors, every taste buds. Na inaweza I'm an awesome. Wewe ni wenga, wewe ni pep. Unapitia toka zamu mpaka leo. Ili na touch, inakuwa go. So let me show you the way, yeah.
Show you the way.
So let me show you the way. Siyo utumwa, nipe heshima. I'm the man ule mchina kupu bangers. Bado ni mwaki, stakinda bro mpiepa. Niko na form na makali, but no chesa.
Chapa wenga, viki shenzi. Round kick up a cut, niki lazy. Mini Buddha, wa mapenzi. Uliza Liz na dadake pia na Daisy. Baka Beijing, I'm amazing. Kuna Wing Chun Chu na Mackenzie. Hapa ni rap 1-2 on the praising. Pick a post. G-refresh, after shower you go boss kamarashi. But the boss, Missy Fossi. Nika flow like I'm a talker, keep me saucy. Yeah, Nasty Fossi.
Yeah. Dawa ya moto ni moto, nimevajako na niko costo. Sijali kami na pingwa, jumini bingwa. Cheki ya rosto, kila nafasi na get na fosto. Kama ni bicha megeuka mini ka breeze, put you at ease. Fanya savana inageuka Mosco. Namba moja, of course, vile natema mistari moto. Pigizo vichwa ni kama ngoto. Keep it hardcore, kako koto. Magaidi, wali nichinja wakanisari. Solo ni die, nika get back kama starin. Nkuwa mada, wote walaya. Kili meruka ni kama masai. Nafanya na nuka ni kama mangwai. Na vile na choma ni kama nakuna. Na nyonga kapinga ni chome badai. Zile mambuak ni siezi bai. Kwani ni cash. Kesi badai ambia ma OG nilikafunga. Siko kwa mathri niko kwa ndai. Zile manote mina zidai. Na kuja na mbogi yote kuziwai. Kama unacheza tunakubeba. Tunakuhang kwa ceiling na tie. Niko na form joku kuliko. Kini cheki toka kijiko. Na leta fire shinda jiko. Wezi niguza kwenye niko.
Gonna fall. Now a bomb.
Yeah.